yeah. Buff Xyrex, yeah. Oh, dino mukwano go baby. Babeke wano charisi wane beti. Chobo kola mukwano mpita daddy. Tubareke mavega tisugare happy. Unkwagalo mutuve mubantu amasuka tugasulemo. Eh, kwansula kumoyo omubiri muwambe tegulina na moyo. Eh, ebirowoozo omutima nombiri biwambiri ku love point. Omukwano gwaffe gumemendola balafu gutande ku high temperature. Nkwagala omu baby, nkwagala omu baby, nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti nkwagala omu bwati. Nkwagala omu baby, nkwagala omu baby, nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti nkwagala omu bwati. Kwandi ku moyo sikulimba wantu alokonga gan. Abafere baveko nze mutufu bambi tonchawa. Suviza nti bambi tonimba na kuwa bayaya banimba. Omutima gutwari tokusula by oh my girl promise true. From out of my heart alongside on the top of my brain. Oh yeah 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 girl, you make me dance and sing the dance together. Yeah 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 girl, the new styles of love come and dance together. Yeah 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 girl, the new styles of love come and dance together. Nkwagala omu baby, nkwagala omu baby, nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti nkwagala omu bwati. Nkwagala omu baby, nkwagala omu baby, nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti nkwagala omu bwati. Nkwagala omu baby, nkwagala omu baby, nkwagala omu bwati. Nkukube kidala bitwa mukama dala bagaya bakwesunga. Omutima pono tiwazimba mu erinya nyo baby omukwano go. Fuga na mtu yange na buli nkugenda baby nimba nkwini. Leave me is like punishing me. Don't leave me dead of lanze. To scratch for me purposes for you. Nkwagala omu baby, nkwagala omu baby, nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti nkwagala omu bwati. Nkwagala omu baby, nkwagala omu baby, nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti nkwagala omu bwati.